constantemente lo yango nanawe
constantemente
lo yango nanawe mina ngumkansango uyangibona na
constantemente
lo yango nanawe
mina
ngumkansango uyangibona mfana Niyangbona bafana Ageni sise helu chai fazinike azokhuluma nakho sibheke nemike Hambani osize helu tisha wentambo azosichazela nakho sibheke nemike Hambani osize lumsabu ngamazi azokhuluma nakho sibheke nemike Ngabampheka kanjani umkhanda hayi khona wayeseshisa kanjani Kanti ngabampheka kanjani lomfana hayi khona wayesevutha kanjani Kanti ngabampheka kanjani umkhanda wayeseshisa kanjani Khuluma ngwane khuluma ngwane khuluma bayabuza Niti khuluma ngwane Ngikulume jaiva ngikulume ngikulume basabuza
umkhanda
ngabambeka kanjani umkhanda
ngikulanga nena
bese shisana nje
umkhanda
wambeka kanjani
uyavukulume
ngikulume
uyavukulume
kanti wamisa kanjani
uyashisa
ngikulume
njengani lavu
Wafakazi kukhulu
uyashuluma
yekhulume
ngomkhulu yavukade kukhulu
ungathi khona impihle khona khuluma yekhulume jaiva lapha ngathi khona impihle khona khuluma ngwane khuluma ngwane khuluma
Zotela, zongizwa ukuthi ngithini muva nje. Hey, what does it? Here I tell you, I'm from SABC 1 in Zanzi for sure. Kuzalo, likame lihora lishaka lombili kusitwa. Kupitizela zonke insizwa nentombi ezazikhona lapha. Ayibona ihleka kancane inkunzi ebomvu umfoka mhlongo yathi bacabanga ukuthi uyadlala umkanza labo mambovumane lapha. Yajabula ihlamunye untaka umfoka Hlabisa. Wahluleka nokuyibamba uthandi umntaka Dalisa le ngakithi. Wathi classmate ngiyakubona lapha. Wamameza kakhulu uXolisana umfoka Mbeje kwenza ngisho umuntu ongaphesheya komfula. Wathi ngisizeni onenamba kamqaza. Ake ngilekelele ngiyamdinga loya muntu. Hey, uyangishona loya mbhelo. Uyangishona ngempela. Unegqoke yonke iBlack Seed akayifunayo, egqoke yonke into akayithandayo. Ngasho ngathi impambe ngakho kudla uMasebenzi. Kanti wenzeni Mbeje? Njanga. Wajabula uZimu umfana kaButhelezi. Ubeze ivuma umazi umfowathi ungophansi le emnambithi e-150. Washaya umntozi omncane ubhuti umphendelwa wathi makazi uyishekelela ingoma uyibambela incane ngekhona engigceke emahleni ngathi kubo mzane nginkonkoshele inja nethando. Wajabula uSimphiwe umfoka Maguto phansi le esigodini sasoyameni wesenkosi uMzimela. Ayibona ihleka kancane ifote endlamlenze phansi le mdlovane. Wajabula ufela kuye phansi le mbumbulo emahlabathini. Umgibe uyagaza inkosi yenjinga umfoka Vilakazi phansi le ekhudeni enkandla kwabaloyi. Ubugulengeza umfoka Juba umlungisi umfoka Ndlovu enquthe enondweni. Usikhala umfoka Mseleku phansi ebabanayo. Ugcina kwakhe umfoka Nguba unantosa umfoka Mbanjwa phansi emzimkhulu kwelamabhaa. Yagima kunetha umfoka Zuma emsinga kwanqamalala kwesenkosi uMdlula. Ukhathelo umfoka Mtawuli. Hawu ntombi mntakankosi enyukasele emathateni. Uphisa umfoka Nyata ejozini wamhlaba uyalinga. Wakhala uge umfoka Mapholoba wathi ye Mkandla hayi bengingazi-ke mina ukuthatha ukufuthela kanje ngengoma. Hawu ngathi mina futhi omdala uselude ukhala bazawusiyela kulokhu-ke abafana bami ligcine kakhulu ifindo. Angazi ukuthi liyoqaqobani elikaqa kanjani angiyazi kule ngishaya ngonjiniyela abathathu 3 angazi noma niyangizwani ngithi 3 iphethe usicela umfokahlongwane isijoba sayidikayo. Yey wayitshele kube umandla umfokahlongwane. Hayi angazi ukuthi la bantu bakahlongwane kanti bachofachofa kanjani kanti ngithinta phi mina kwanjani nje nathinta kahle kangaka bafana kunjani makunje lapho emangwaneni. Bese kuba umfana wentshele uBosi umfokasibiya phansi lepomoroyi. Hawu zotobe wathinta la mabhathini wathinta lapho mfowami thinta lapho. Yile nkinga entsha-ke kuloku njengoba iy'nkinga nizazinda la kangabe nje intashake nami ngiyaqala ngiyibona ngiyazi ngithi ngishintshela umjeni umfoka Gcumisa akayishaya ibhesigidi kuya ngokuzokwendlala. Wayese-ekusela-ke nje uJJ umfoka Mbuthuma nekibhodi wathi ngiyafinisha. Yilokhu nkudle njalo madoda ngumntu asongagolombongolo nesikhinci sami ngishona ngivumbuka wena wabona ma kwenziwa leya nto ovuba usinga kumuthi wentombi umfoka Ncumane. Mina ngimbiza ngephukeshe wathatha inkostini yakhe wathi hayi khona mfowami wathi hayi khona wathi lokhu kuhamba kahle ma kuhamba kokubili namasonga akhala kahle ma ekhala ngamabili. Ngikida lapho wajabula uZimiphi madoda untombi zamadola umntu akabiyela wathi hoha kubuka lapho mkaza ngiyakuzwa mina. Umemeze phezukwenti abasazothukela usiphe umfoka Mbatha wathi hayi khona wemkhaya zikwakwathe ezingwaqwa azizwa. Ambona ehleka kancane ubaba omncane ungiwengazi wayesesukuma umakhona umfoka baba madoda waphakamisa izandla zomili wathi hayi kahle magwala msanukubaleka yikho imbi yithi nje siyijabulele siyikhululekela akekho umuntu ozoshawa. Kodwa kayobhasobha ma usudakiwe ungadakelwa kuthina ngoba sokukhahlela umlomo. Wagiya umsiza ufoka Mncube phansi le mtyubatyuba wenkomo ongayixoshwa bathi isithutha senkunzi mathanda entanyeni. Wahleka kancane umoya omuhle umfoka Mthembu madoda ukikize wazo washelwa izu koko wasekalo malu masikwame kalibasi machota ezi kumbi kukuza ngeta komuzi lishilo wata obota kobu mtano mtana mjelo mmemeza lapana efigilu fagazi mpaka tumagute kwa la pesizweni kuchemu senjalo wa itete lupike umbuka mkune hamba nubingelelu mtaka mbanza emisagazwe lufos FM kusikia ngengoma emini ila ngalibalele lishisa bantu wachabla ngambelu kutu kabanga kanga zenzisi mpuka mabaso panzi le ngutu esilushane esikotini sasendwalane wathi mkwami ayi wangijabulisa mkwami yezwa kati kahlela mkhwenyana sabe siyihlekela nje futhi sidlula lapho wagiya kwanqamba isibayi ubaba omncane ungafenisha udumo ziyophela ngoba kwaphela into kamambulu bafazana bala ikhaya ngathi ngondabeni
awaze kwasa singalelele zinsuku siyengalelela amakati asevananda webino malala nebino webino malala nebino webino malala nebino
Utilipambana nama ya matili panko mjomkule kiple Lata haiko na mfano wa mchata na aliha Oviga, wavumu kilala abanya bafana Kazi kilala bafana, china stali, leo saba kona Nifanelo kubongwa Nina baba tumagute, nina baba mdobo Nina baba zimase, nina baba kuzete minu Ezi yezi tepsuhu, nina baba nonsolane Abada basola, nina baba kakule Besalindome izinkulungwane ngokunibonga indlela esikhulise ngayo kunzima isiyambili intombazako madodana macebisa wasephucana sibancane umjali ngendlela kweliphakade nawa ngivuka nathi namhlanje sikhulile sinsizwa nentombi siyabonga emsenzele bona kuyobonga ngisho emazulwini ngiphuma emsinga wasenkosi umkhulu emadulaneni emkhuphula Isalo mjavu la twishi squishi squishi sendabe yasuka phezulu emgezi yoshabaza thengela abantu bakule ndawo bathi sidlange inyama ebhaceni sinisho umakhamisa nomasidimela nganyamano anamajukana